Yo, Skiza, Lil C.
Yo, Mecha.
Yo, tabidi tumefocus. Skia. Yo, Skia. Yo, 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 yo. One day Twitter jipa kwa block mabro kwa busy mafani less kwa nini mama na prank kwa keja bro ni thegi umoja alintoka nikamseti no money but ina aso zidi 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 kucheza mambindo ade kushika fuck my op my cheesy dem ni less na semi touch ni hot unajua fuck we ni kit meshiba mafoto ni za matunda shine 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 kwa photo kwa hood si ndio food my haters fuck you all ni cheesy hop na get una midi saka mboka bro life ni hard so push up kwa gang mi ndio leader amiri fuck my bagi luku na piga tari no beef mi na seto kwa window na ni cheki kwa roof mangoi na vuta school na miss kadela ram ni kama girl so keep a bigger brief bigger G yo skia yo one day Twitter jipa kwa block my bro ako busy mafani less kwa nini mama na prank kwa keja bro ni thegi umoja alintoka nikamseti no money but mina aso zidi 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 kuchezi boys ni fala na de collabo drill na piga kila time ati chop we ni fala snitch kula heady boys pesa bure sina do nani anapeyo bill chiki kwa nose ana bleed crime ilifanya akadai no more robbing no more stealing wali epa after gunshots wali mkris area call guess what alikin bugi kucheki wali sare mpua mind ame fall niku hot, niku hot easy area niku hot big up G, tuta make it tusi fumble, atu fall get the cash, 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 cash usi fake, watch you sorrow real friends, they love you more mom said show your talent nilikuwa shy, nilikuwa small one day Twitter jipa kwa block my bro kwa busy mafani less kwa nini mama na prank kwa keja bro ni thegi umoja alintoka nikamseti no money but mina aso zidi 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 kucheza. Thank you.